ZWAP.com.
Hello, 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 hello. On my family, mimi ndo kijana na itegemewa. Napambana niwe juu, wanga napambana na mikunishusha chini. Najamini kama nini, labda kama Mungu yupo tanishusha chini. Ila kama Mungu yupo wezi kuni wini. Nimezaliwa kuwa bestie, festi ndo mana spam za mzee. Hazikuwa westie. Uwezi kunitisha na machesti, maweiti ukinzingua mwili mdogo ntakufanya keki, goddammit. Ilikotoka, Mungu ndo anajua, na nilisha vipa kati Mungu kaamua. Mama komba dua, mwanangu, uko nako kwenda, sijo kayatibua. Sasa umesha kuwa, choma takataka ambazo zita kusumbua. Makini na mademu ambao watumii, vocha za kukwangua.
Wanaobana
kwangu mia don't mind. Waweza kukufanyo kawa undermine.
Wanaobana kwangu wana mana.
My time to shine.
Vinavyonipa steam. Nyosha mkono juu kama upendi vitu vitamu. Ikiwa kweli we mnafiki tena mtia sum. That's why AM, PM. You think my dream, you think my roots, you think my stream. Sitaki shobokewa na machakalam. Watu sio watu kama masanam. Ah, iko wazi. Ukifanikiwa watu nao cheka nao kwenye mio wanaweka off. Bada kulijua hilo na minazi saka pesa huku masikio nikifunga yawe off. Ukiwa mwano na ushamba na kukut off. Na michongo kipindisha na ikamask off. Mpamana kwenye msitu sio kopi simba, mamba, tembo. Niite mnyama wolf.
Wanaobana
kwangu mia don't mind. Waweza kukufanyo kawa undermine.
Wanaobana kwangu wana mana.
My time to shine. My time to shine. My time to shine.
ZWAP.com.